ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday saldhigga militari ee daynuunay oo ku yaala duleedka magaalada baydhabo. dhowaan ayaa ciidamada dowladdu ay ka baxeen saldhiggaasi kadib dagaal ay askari ku dhinteen oo halkaasi ka dhacay. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh.
ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta deegaanka daynuunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari ka xigta magaalada baydhabo. xerada daynuunay oo fariisin u ahayd ciidamada dowladda ayaa 15 maalin ka hor waxaa la wareegay kooxda al-shabaab, inkastoo maanta dowladda ay dib u qabsatay. wax iskahorimaada kama uusan dhicin daynuunay, waxayna goobjoogayaal xaqiijinayaan in kooxda al-shabaab aroornimadii saakay ay isaga baxeen goobtaasi. gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay isaaq maxamed korsaar oo aan khadka taleefoonka kula xidhiiray ayaa v o a u sheegay in kooxda al-shabaab ay kala wareegeen deegaanka daynuunay islamarkaana maalmihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo ay ka wadeen abaabul kooxda al-shabaab ay uga saarayaan deegaanka daynuunay.
abaabul tallaabo oo meel ahaay dowladda qaadi oo ku dhanhay ururka al-shabaab meel ahaay deegano oo horey anka suganaytay oo dowladda anka suganaytay muddooyinkii dambooyd meel ahaay gacmo dowladdu ku baheejahan sal wada ogsidhacay markan antiina dibaanka nagani ankumada oo meel ahaay walib waa maarna deegano kale oo meel ahaay galabo dowladda kuma qanacayna wali waa hamaaranaya wal deereyhin maarna gacanta dowladda hagaleen gartay
waa gartay
markan welina dareera bacsigii iyo meel ahaay wali waa fardigoona maaragna walka daba rooga haddii ilaahay karaa nagada yani insha allah howlgalkasi in balaawadiyo nagada doona oo meel ahaay intiyo guud ahaan gobolkan meeliyoku ku suganyin roogan meel ahaay gobolkan kumada roogan yani laku heri doono ma ah haddii ilaahay era
waa garsa gudoomiye marka wax iska caabina ma kala kulanteen kooxda al-shabaab markii deegaanka daynuunay aada la wareegeyseen barqanimadii maanta
kubaheen meel ahaay wali waa hamadi deegan dowladdii ha kafoodatiyo deegan yani lmaona flacaariya u arbishaadiyo walnoocgaasa le wali waa hamaarana qorshido yani isku kubaheen miinooyin iyo wala meelo gegeliyan insha allah wali falaana ilaahay karaal nagada howlgalka balaawadii inta lacag nagada doono oo meel ahaay wali waati koti la fadhiyay mise dowladda haystiilay hata akaado doono masalahayna wali falaana meel ahaay deegano badan mase degmooyin wali oo yani gacanta dowladda kuma banantay la deeri doono sadhagta badanna laga deeri doono haddii ilaahay karaalna
dabayaaqada bishii hore ayay ahayd markii kooxda al-shabaab ay la wareegeen deegaanka daynuunay, waxaana halkaasi ka dhacay iskahorimaad culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. xerada daynuunay waa goob istaraatiiji oo fariisin weyn ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya. mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo.